Ua whawhetai ei, la tau e ngā lulue le mata ngā luengo ra soifua māloloina. Ia tau mawhainga se tasio company ngā osi o loa tele le lalolangi. Ina ia whaia pe whapipii ni la pata inga ilunga o nisi o alato o loa. E au fiei la le o loa lea o le pasta, o le alaisa, ia whapena fwi masosi. O le company lea le Mars Food, o le alato whaia neini fautua ngā tau le soifua māloloina. E faa tatau I tau mafa esese. O popo lenga ele faa tupula ia o le tino puta, wa mafua ino faa marosia company ngausi tau mafa te tele nei ele lalangi, ia faa tino le tūlanga. Ma o oloa e maasani ono faa tawina mai fale oloa, ia sota itasi, olo ono ao fiaini vaenga ole maasima, suka malengao. O lea lawa yei nei le faa tatau fau wa le company ele maas. O le awhaia ia, iana o loa, ia beo na taa mai le prestene au au, o Fiona Dawson, o se whainga taa ua telele nei, I le whaia o la pata inga I o loa, a wā o le atu ese ese ai o loa e faa o ngā ia sa uma, everyday food, mai easy to ainga o loa.
We really hope that others will follow us. We've taken the most exacting standards, the WHO guidelines. We believe that will set us up very well when it comes not just to the UK but around the world. And we'd be delighted if other industry members joined us too.
Ole whainga fau lalini, ole aawhiei maoloa le maase pe ole Domio pasta sauces. Pe taifa mai lalita mai dai Jane Martin mai le Obesity Policy Coalition. O le mea moni lava, o maas o lo o fai lava si fatu wai, na ilo isi company Australia, ma watatau na ia fao ngā ina le system, o lo o fao ngā ele mata ngā luenga le soifua malolo ina.
In our context in Australia, it's important that Mars looks at what's already there and adopts that rather than developing something new. It's likely that the benefits to consumers will happen a lot more quickly as far as improving their health.
Ua whaia le nei fuafuanga, I le temi tonu o loo vevela I fo I mawhinaunga I le lafonga mo le suka. Le e fōlinga mai o le aono I fo I se tau e tutongi mō o loa o loo tuuina I le suka. O Peretania le tunu umulimuli nei le sa whinau malosi mō le whaia o sea I tu ai ngā lafonga mō mea inu sua malie. Pero whaari ai e Jane Martin o le lafonga lea o le tax. E ono ma whaina wha asao ina mai eile tusa, ma le awhi ono se lau soi fua ile tusanga.
We need to look at how do we support people to improve their diets and eat more healthily and reduce the impact of overweight and obesity on our societies.
O wha amata langa la e wha atatau, ile mea moni olo o alu te tonu o mea tau mawha tā tau te wha atau mai. O wha au popo peo na mala malama e au fiai malelisi o mea e ngāo si aile tau mawha ia e pe wha fia fōi o na tau mawhaina. E wha mai la o le au wha tau se I vanga nā lava ua mae ale leo na wha ilonga soo se o loa I fautuanga tau le soifua maloloina ia a o le teimine o le aia I lava ni popolenga.
We need a little bit more specifics, I think.
Yeah, there needs to be information there for people so that they know what they're putting into their bodies.
Easy signs, easy to read, easy to see. When you're shopping, you don't want to waste your time.
Whai mai le company le ale maas, o nisi o meolo o ngāo siai, isi o loa o le asuia I le lumanai, ina ia avea oni o loa maloloina. Olo na winga e fōlinga mai, o le ataula I loa le vaai I nisi o company te tele, pe ono lātou whaia fōi le fuafuanga wa whaatino nei le maas.